Canvas Records. Nani mana? Mana tip si je.
Oh my god.
Vichaje.
Vic, twende.
Slithering kam kawakanyo nikanikona vitu zako. Slithering kam kawakanyo nikanikona nikona kanjia zakayo. Slithering kam kawakanyo. Slithering kam kawakanyo. Slithering kam kawakanyo nikanikona vitu zako. Slithering kam kawakanyo. Slithering kam kawakanyo. Slithering kam kawakanyo nikanikona vitu zako.
Step out. Slithering niki head out. Broke out. Head body on another level. Style ni deadly na mshuangu kanayo. Switch position, switch, zungu kanayo. Hands upon me knees, akadeni shike grao. Love me company, analeni fike kwao. Na move body kama anaconda. Black mamba, napenda vile inasonga. Una deal na body, anataka king cobra. Zabra shagiuka, ebange gonga.
Slithering kam kawakanyo. Slithering kam kawakanyo. Slithering kam kawakanyo nikanikona vitu zako. Slithering kam kawakanyo. Slithering kam kawakanyo. Slithering kam kawakanyo nikanikona vitu zako. Una deal na mfugaji anaconda. Stakiona kama nimebonda. Nikanikona kitu bomba. Stick ndo inabonga mwili yako jisonga. Furumba nyena ni fanya na nyanya so kama uko na fire neza kwa gata yozima man. Picha za time talk ilinganisha na your man. Kisha fanya math neza cheki niko bigger than Mushera na mokodo akodo kagatake. Nisho shali nisho so I'm not a common man dem. Na chill na ma boss man na ma champion. Mboka kichele bila misi shikagi the tenje. Slithering kam kawakanyo. Slithering kam kawakanyo. Slithering kam kawakanyo. Nikanikona vitu zako. Slithering kam kawakanyo. Slithering kam kawakanyo. Slithering kam kawakanyo. Nikanikona.